She's beautiful.
El misterio. Squeeze and a jit as le queen. Pitch and a poster never be king. Kuto nzima yupo online. Nana grupo lake kama admin. Mara densa, mara vision. Anajiwana na master wote wa mjini. Mtoto pisikali, pisikali. Hana nyumba lakini ana gari. iPhone macho matatu. Kama huno simwambie kitu. Hana nyodo nazo shobo za kibantu. Toa hela malizani katu katu.
She's beautiful, yeah.
Baby girl, fire, fire.
She's beautiful, yeah.
Fire, fire. Baby girl, fire, fire.
It's makeup.
Akitembea, I'm sinimia. Akipita, watu wanamwangalia. Wanageukia na kumkodolea. Aba muzi wa mitakinya nzima kwa. Aba tamu zibaga hakono kumukwa. Uraje bamu bonye ngoba habuke. Shofera gachamuri sansa inike. Mamito, mamito. Tamba despacito. Tagiri gikoruto. Gizide kumikuzako.
She's beautiful, yeah.
Baby girl, fire, fire.
She's beautiful, yeah.
Fire, fire. Baby girl, fire, fire.
Mamito, mamito. Tamba despacito. Tagiri gikoruto.
Master Music.
She's beautiful, yeah.